les violences basées sur le genre.
Torrede, gallataade, debbo, na gorko, no yi e sanne wakati konuji. Gofu, satorma, hal arzuku. Sabuseni, konuji no wada, himbe hetta yaade, nokkuto wawi hebude arzuku on endam. No wawi lataade, worbe kay dilla, njaa hurmire, njaa tewta togom, acca rewbe wuro sabu rewbe mbawata dillude kay en kay. Nenne ben don woni ko hebata torraji, sabu tile e mun jodori. No tawadu ko nan, e dow joni yanugol e debbo, na tetugol mudum. Na torraji har dewlingol, tile e dewlingol illu yonay. Deni wuro heppita le kolleji di ene sana mabbe jangino ben dilla nenne sukabe jangobbe worbe kan baawi jaare togo jangwa rewbe baawa ya togo jonka seydi saaro ben endan tilsina be dewlina be ga yida be jaabe gaddinwa dum ko wawtata nenne torraji ko watta wakkati ko nuji di endan ko duudi fu torrtana ni rewbe famarbe mawbe fu ebe torri har faljuji mabbe wakkati ko nuji di endan sabu kambe be gala kusembe be gala bawde
et cela eu égard à leur vulnérabilité
toy hen neddo waawi wullitaade seni hano torraji di hebama.
Lorsque par exemple
seni ko wada dum wada kanani do suka mo buray duubi sappo e jeetati suudu serena wodi sar non suka be famar be fotay kany won ko haldete hala kany enda kamen seni ko wada dum dum woni gacce wenda wada kana yaade e mawdo to don du fa hande ciudi seria non woni ko yaate yuwe kay mbay halde do mudum policebe gendarmabe kay don way hollede hala pelle jingono bibbe leydi lati darnide yitugol hakke bibbe adamabe ben du konnan no mbawi halnede seni torraji di wadi e be mbay du konnan be balla on torral o dum na be dowta dum fayita hakkeji mudum na haner fu
dans le sens de la défense de leur droit
dum woni jukkungoji neddo kebaado wadi gacceji di.
Je voudrais tout simplement prendre
mi do hojani misali yanugol e debbo ni en tetugol mudum talkuru sariya leydi Niger hali ala mu do datol mun kemi dide chapande jerti e tati nokkuto holli dum woni teternde kan wonno taama faljuji mabbe fotti fa faljuji lowondiri sen tawama jomum sembe sembe tetira se taama jomum jiwanon dum don won yanugol dow neddo datol kemde chapane jette nay talkur wotorndu enda beedi tv de ke ngaddo dum fu no waawi nangede duubi sappo faaya duubi nogay kasu do wodi gacceji goddi jomum huljina non torraji ko waawi hebede fu no wodi jukkugoji ko watte e le lawol sariya
les menaces l'outrage etc.